face to face entertainment.
Attention Kenya, SES back again. We have had in the game. I salute producer Laingo. Mikono tushikane, kwa pamoja tuungane. Bila shaka mbele tutasonga, uhalifu na mengi tutagonga. Tuepuke na visanga, mengi tutashinda. Samsula,
yo yo, sema Johnny, Johnny. Mazetu ya pamoja, amani, upendo na umoja. Daima tuimarishe, tuki, gasia ukabila. Milele tuipinge, misepisi, nuamba, maralal, baragoi na suguta. Nyote na waita, tuwe familia, SES, we are here. Yes, we are here, kuelimisha, kwa dulisha, through this talanta. Wamba tuwa bamba tuwa pamba tuwa angaza. Milele tuongoza best land.
SES Connection.
Jameni Johnny, tungane Johnny. Tuwe kitu kimoja Johnny. Tungane wote ni nguvu, angamiza uhalifu Johnny. Wa Kenya Johnny, na Samburu Johnny. Ayaya Johnny, tupendane.
Wote ni nguvu, angamiza uhalifu. Chuki ufisadi, tumoge kama jivu. Kushine shine kama nyota.
Tushote kwa upendo, ukabila tumalise. Tushote kama Kenya, mabega tushikane. Tushote kama ndugu, amani nahitaji. Samburu twahitaji, Samburu mama yangu. Samburu kaunti yangu, Samburu mama yangu. Nitaipigania milele. Cannot blessing.
Jameni Johnny, tungane Johnny, tuwe kitu kimoja Johnny. Tungane wote ni nguvu, angamiza uhalifu Johnny. Wa Kenya Johnny, na Samburu Johnny. Ayaya
napiga pause lakini sijamaliza, ni mwanzo tu. Nakamilisha amani, umoja ndo si tunahitaji, kwani life ni jani na Mola ndiye mpaji. Nina sing na speak na bado nina insist. Peace, love and unity, that's what you need to achieve our dream. It's called for peace, you better change before changes changes. Yeah, 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 yeah.
Kabila tuishi pamoja, tuache chuki, tulete upendo, tuache vita, tuishi kwa amani, tule pamoja bila tamaa, tunywe pamoja bila lawama. Kesi nasema njoni pamoja, kesi na imba njoni pamoja, oh oh pamoja, oh oh pamoja.
Wa Kenya utamu wa asali ni ujusi, wa kenyogi pia utamu wa maisha ni kuishi bila shuki. Umoja usalama kusema ifo ndo tuchoki, tunaimba kimziki tukisimamia amani. Kuungana kwa pamoja ndo wote tunatamani, wenye jina majirani tuyatenge ya samani. Salama na amani haitaji nguvu na peni, maisha ni safari dogo mila, jiani tusitengane.
Jiameni Johnny, tungane Johnny, tuwe kitu kimoja.
Pumzi Yo yo.
Binadamu ni pumzi, kitoka ni mteja. Chanzo cha upusi, ndoto ni ya keja. Panueni mawaso na tujenge taifa. Na tuwache fikwaso, kiburi na sifa. Natasama hospitali, wenge ni manusura. Damu kila mali, ata siwaoni sura. Msidhani ni ajali kwa sababu wamefura. Walipigania mali, tamaa ya dharura. Sio ayo pekee, ni wengi tumewasika. Vijana na wasena, wasio isabika. Mepotesa mali, pamoja na makao. Na momba jalali, umoja ufao. Tungane mikono, pamoja kwa amani. Na tuwe na maono, umoja na tamani. Kabila tu yete jamii sote sa Kenya. Na Mungu tumfuate machani utapenya. Ra, Janjaro, Big Sharo.
Jameni jaone.